se ya rona re sile le basadi ba rona re tlogetse le bana ba rona e le khomo tsa rona e busa mafatshe ya rona kare le basadi ba rona go latlhegile bana ba rona e le khomo tsa rona.
This slave master, she can't find him, and she can't find who sent him to go free what's mine. Self-seven seas to kill my kind. I don't need no slave master to free my mind. Because under the guise of civilization, because under the guise of civilization, under the guise of civilization, can't you see? Can't you see?
Sorry, Baron.